flag and got the rest.
Kia mi fella na mpush, mfikia messenger. Kwa kiganja kipimo na mpepinja, na mpepinja. Livo pole kama kinda, kitandani denja pinda kini winda. Penzi lake kini pepinja, kini pepinja. Baby haya ogele, pambe wana unagele. Navo mchumia tembele, upunguza gachepele. Ngoma inogele, tunapocheza segele. Navo mchumia tembele, upunguza gachepele. Afrika da
Pelena feel.
Like a diamond, like a diamond shine.
Alright.
Like a diamond, like a diamond.
Yeah.
Asubuhi nikiamka lazima nipige kimoko. Anilegeze kwa uchovu na michoko. Aniangae kabla kufanya mtoko. Kwake ni mtumwa ona napigwa viboko. Ameniweza nawezana naye. Amenipenda napendana naye. Ni mzache mawacha watoto wazae. Nakosa cha kusema nikiona na nae. Moyo unakwenda mbio mbio faster. Penzi lake mvua na hizi ndo rasha rasha. Akimiacha ni kilio na kudata. Naenda na hewani paka salio linakata.
Like a diamond, like a diamond shine. Like a diamond, like a diamond.
Penzi letu lina shine. Like a diamond, like a diamond shine. Like a diamond, like a diamond.